Praise be to the name of the Lord.
Udumo egameni Nkosi enyweba yobalapha kwakhona ukuba sive ilizwe elihle lakhe elingcwele njengoba sicula iculo lokugqibela ingcinge yeza kum ukuba kukangaphi kwaye kukhawuleza kanani ukuba sithi Nkosi ndilungele ukukhonza ukwenza yonke into siyenzela wena kuba sikuphilele kodwa xa isiza ekukwenzeni oko ekubeni ngabenzi belizwi ngoku kukhona umda phakathi kokungqina kwemilebe yethu nokwenza yanga inkosi inganika uba bantu ukuba sithi silibeke ixesha lokugqibela lifutshane simnikiweyo silisebenzisele ekuveleni kuye ekuzibonakaliseni kuye upawulos uthi ayisendim ophilayo kodwa uKristu uphila phakathi kum ubomi endiphilayo enyameni ndibuphila ngokholwa kuye unyana kathixo kwaye ngenyaniso yanga ilolu hlobo ndiphilela enkosini ngoku lihamba ixesha konke usebenza okafuna ukubona kuthi ngokuba akukho mntu unozithabathela kuye into ngaphandle uba kunikwe ukunikiwe yinkosi ngoba balo ndithanda ukwamkela wonke umntu kule ntseni egameni lenkosi elihle ingaba ngubani onathi okokuqala kule mpelaveki nje ndingabona isandla sakho okanye ungema ngubani okhona okokuqala apha kule veki kule mpelaveki cela ume kulungile uthi xa kusikelele uzive wamkelekile inkosi ikusikelele amen sivuya ngenhliziyo yethu yonke njengoba benditshilo izolo ebusuku ngokukhethekileyo uba iminyango iyavuleka izolo ngoku bendiseGeneva ePenstef eTudendorf ndiye ndafunda iphephandaba kubhaliwe umhlekazi uBush thathe iceba lodonga laseBerlin walinika uGorbachev ukuba amkhumbuze ukuba selihambile kakhulu ixesha singabona njengoba benditshile izolo ebusuku akwanelisanga ukuba sibukele okwenzekayo ngesiprofetho mele sisebenzise ixesha lakhe ngokuba kofika ixesha apho bangasayikwazi ukuthenga bayakwazi ukuthengisa bayakwazi ukushumayela kwaye kuzawube selimkile ixesha mele silonge ixesha ngoku inkosi uThixo izawude uqinisekile isinike ubabalo uba senze ngolo hlobo ndithanda ukuqhubeka ngelizwi le ntshayelelo nonke niyazi umshumayele welizwi xa ithetha ngemizekeliso omnye angathetha ngoba kunjani umfazi wayenepeni ezilishumi walahlekelwa yenye yade zawa ipeni wadwayifumana kodwa unokuthetha ngemizekeliso emininzi asebenzisa ixesha ngalo ngokuqinisekileyo ukhona ixesha futhi xa ukugqiba agqibe oko akucebileyo kweli xesha libalulekileyo kakhulu sifunda kuMateyu 13 ndithanda ufunda mhlawumbi umqolo omnye kukho oko kuyinyaniso yokuba kukhona amazwi amabini okanye iintetho ezimbini kwenye icala kumzekeliso kwenye kumqolo nje olandelayo zithethwa ngemfihlelo ndithanda manifunde kuko Mateyu 13 verse 10 no 11 Mateyu 13 verse 10 no 11 beza abafundi bathi kuye kungani na ukuba uthethe kubo ngemizekeliso waphendula ke wathi kubo kungokuba nikuphiwe nina ukwazi imfihlelo zobukumkani bamazulu babe ke bona bengakuphiwanga. Imfihlelo iphethe imizekeliso iphethe imfihlelo zobukumkani bukaThixo. Bonke abanye bayayiva imizekeliso kodwa abayazi imfihlelo. Inkosi uqobo lwayo iphinde inike ingcaciso yaze yacaphula kumprofethi uIsaya ubhaliwe kuverse 12. Kuba osuku uba enako yena uya kuphiwa aze abe nako ngokugqithisileyo kodwa osuku uba engenako uya kuhluthwa kwanoko anako. Ngenxa yoko ndithetha nabo ngemizekeliso ukuba bebona nje bengaboni besiva nje bengeva bengaqondi nokuqonda. Sizalisekele kubo isiprofeto sikaIsaya esithi ngabe uvile kuthani sizalisekele kubo isiprofeto sikaIsaya esithi ukuva niyakuva ningakhe niqonde nithi nibona nje nibone ningakhe niqiqe. Kuba inhliziyo yabantu ithe fithi kukutyeba beva ngendlebe ezithe nkqi bayawacima namehlo abo hleze babone ngamehlo beve ngendlebe baqonde ngenhliziyo bajike ndibaphilise. Inkosi ithetha ngemizekeliso ukuze uzaliseke isibhalo kodwa le mizekeliso yayifihlekile imfihlelo zobukumkani zikaThixo. Emva koku ungayifunda mhlawumbi kwivangeli kaYohane chapter 16 kuchapter 16 apisat ithi akasathethi kubo ngemizekeliso Yohane 16:25. Ezi zinto ndizithethile kuni ngokuntsokotha kuza ilixa endingasayi kuba sathetha kuni ngokuntsokotha. Niyayiqonda? Kuza iyure apho ndingasayi kuthetha ngomizekeliso. Iyure yes apho ndingasayi kuthetha kuni ngemizekeliso kodwa ndithethe kuni nje kuza ilixa ndingasayi kuba sathetha kuni ngokuntsokotha ndiya kunibikela ngokusekuhleni. Uba singafunda kumaEfeso chapter 1 verse 17 ukuba uThixo wenkosi yethu uYesu Kristu uyise wozuku alinike umoya wobulumko wokunityhilela nimazi kakuhle nikhanyiselwe amehlo engqondo. Yaqaphela umprofeti Isaya uthe bawuthi bebona bengaboni benendlebe zokuva bengeva bengaqondi bengenasitshilelo akukho kwenza nto. Kohlukile ke kumakholo umoya wesichilelo isichilelo sobuThixo siyinyaniso ngayo umoya ongcwele apho umntu athi kodwa into ayitshoyo umoya kuwamabandla kuKorinte uPawulos ubhalile asiseyiseki ngamazwi obulumko bomntu kodwa koko umoya akufundisayo ayibo bukumkani bokuqonda kwethu ubukumkani obungenisiweyo bakokelwa bamiselwa ngumoya oyingcwele Paulus wayekokelwa ngumoya kaThixo singabantwana bathixo kwayimoya kaThixo ukhokela kuyo yonke inyaniso zintanda andicingi ukuba singathetha inguquko apha kule ntseni ndiyakhola uba siguqukele enkosini ndiyakhola uba singaqhubeka namhlanje njengayizolo sibeke ilizwi lesiprofeta phezu kwesiphatho sesikhanyiso njengamakholo ukuze siqaphele nokungcono nokuhlungu kwexesha esiphila kulo ukuze sikwazi ukuba sincitshiswe kuwo wonke amaxesha kuwo wonke amacala ngexesha olufutshane kobe kuphelile konke ukuba kwakhe kwakho ixesha apho sidinga ukuzivula enkosini simcele ukuba asinike ukukhanya entliziyweni kungoku sibe nesitshilelo somoya oyingcwele kupetros wesibini chapter 1 verse 19 ubhaliwe kanjalo sinalo nelo lizwi liqinisekileyo elilelobuprofeti enityaphayo ukulinyamekela linjengesibane esikhanyisa endaweni emnyama kude kuse liphume ikhwezi entliziyweni zenu. Ilizwi lesiprofetho asinokutsho ngokwaneleyo ukuba siphila ngoku kwisigaba sobuprofeti ngakoku kothiwa isiprofeti seBhayibhile sizalisekile kule yure yethu kwaye kumele sihlole izibhalo ukuba sibone inkqubo yentshukumo yakhe siqaphele kuko ukuba kusondela kanani sifikele ekupheleni kodwa ndithanda ukuthi akukho ndawo yepolitiki apha kule ndawo ngokunjalo ukhona izinto ezithi ngokuncinane nje kumele ziphawulwe jonga nje kubantu bakathixo kwaserayeli ngamanye amaxesha ngentlungu yangaphakathi kakhulu unxulumano koku xa uqaphela ukuba bafuna kangakanani ukuqatshelwa ngupapa andiyazi uba nizilandela kangakanani iindaba kodwa ndiyazibukela ezi zinto ngokusondeleyo kwaye kutheni zandixelele kuthiwe kumprofeti udaniel kuba le ndoda izawukwenza inqophiso nosirayeli namhlanje upapa uthi wawukwenza ubudlelwane kwaye kakhulu ngopapa ngoyena mchasi omkhulu wamajuda njengoba yena kubhaliwe kwizikhungo kwindumiso 151 ithi soloku khona isicelo esinye ukuba baqaphele abopolitiko ndiyatsho nangoku uxwilo lebandla lomtshakazi nokwenziwa umnqophiso phakathi kosirayeli namaroma kusondele kakhulu. Asinalo ixesha namhlanje uba siye kwilizwi lobuprofethi, kodwa ndazinto enye oko ndikutshoyo kungokwelizwi likaThixo. Mele sijonge kakhulu kuyo yonke umgama, kuyo yonke inkqubo yeli xesha lethu. Usirayeli uza kubeka ityala lakhe. Andifuni uya koko ngokukhulu, masingene elizwini lokuba sivuseleke namhlanje, basifumane umfanekiso wonke oko kukhonjiweyo, hayi icalelinye, kodwa sibe nomfanekiso wonke wakoko kwenzekayo ngoku. Kwaye ndigcina ukuba akukho bantu baziswe ngcono namhlanje kwezi ntsuku ngaphandle abantu bathixo, ngoba xa singekho isithileyo sobuthixo abantu basemnyameni bayathingaza. Kodwa apha ilizwi lesiprofethi lelafumana indawo latyhilo umoya engcwele, liba kukhanya okukhulu, ukhanya endaweni emnyama. Ndithanda ufunda unqophiso omdala nomtsha kwakhona. So inkosi indinike bandenze ingenakwenza ngakumbi. Seku-Amos chapter 2. Amos chapter 2, verse 11. Bangapha bakholwayo ukuba unqophiso omdala lilizwi likaThixo. Amen. Ngokuqinisekileyo, ngokuqinisekileyo. Amos chapter 2, verse 11. Apha ithi,
and I raised up of your sons for prophets.
Ndavelisa koonyana benu abokuba ngabaprofethi, nakumadoda enu abokuba ngabaziyi zahlulileyo. Yi, akunjalo na nyana bakaSirayeli, utsho uYehova. Ke nisuke nabaseza iwayini abazahlulileyo, abaprofeti nabawisela umthetho wokuthi ize ningaprofeti, nabawisela umthetho wokuthi ize ningaprofeti. Yabo ngumgwebo wenkosi le. Nindikholwa ayikho into eyawutshintsha kude kube ngulo mhla. Abantu soloku beshiyeka belo hlobo balulo, kodwa noThixo ushiyeke nguThixo. Nabo bawuthatha icala lakhe bazawuliva ilizwi bamamkele bakuvuyele oko. Siyalela abaprofeti, sisithi bayalela abaprofeti besithi mabangaprofeti, ukuba umprofeti akavumelekanga ukuba athethe. Ngoku uzawuthetha athini? Ngoba ngumsebenzi wakhe uzele loo nto. Umshumayeli, umsebenzi wakhe ushumayeli. Umvangeli kumele avangele, umfundisi kumele afundise. Kodwa umprofeti uko kuzwa uThixo athethe, atyhile kuye, athethe oko afuna ukutsho. Kuko oko afuna ukutsho ngomlomo wabaprofeti. Isibalo sesibini, Amos chapter 7. Amos chapter 7, verse
12.
Apha sibona okwenziwayo ngomprofeti. Amos 7, verse 12. Wathi Amatsiya kuAmos, mboni, hamba urhole uye ezweni lakwaYuda, udle khona isonka sakho, uprofethe khona, kodwa uze ungabi saphinda uprofethe eBhetheli, kuba yingcwele yokumkani khona, yindlu yokumkani leyo. Ingxoxo entle le. Pha kulaa ndawo yobukhulu nje kwakubekwe umprofeti, njengomprofeti uEliya wabekwa phambi kwabantu bonke, bava uvakaliso lwakhe kwiindawo ezinkulu
God had told them to proclaim.
Okuthixo abaxele uba bakuvakalise. Apha kuthi makahambe.
Where he began to proclaim.
Ngokuba
and to make known.
Izinto aqale uzivakalise. Wazazisa uthixo umyalelo. Zazingayifanelanga le ndlu yobukumkani. Uverse 14 uthi, waphendula uAmos wathi kuAmatsiya, andimprofeti, andinyana wamprofeti, ndingumalusi wenkomo, ndingumbuthi weziqhamo zomthombe. Kulungile. Wayengengumprofeti esukele ebantwaneni. Ebuntwaneni uJeremia uthi phambi kokuba ndikubumbe esibelekweni sonini ndiye ndakumisa. Nanku ufumana indoda eyayibizelwe kolungiselelo, unika isizathu sakhe uthi andingumprofethi, andiveli andingunyana waprofethi, ndingumalusi wenkomo. Yena uthi, kuba uYehova wandithabatha ndisalusa umhlambi, uYehova wathi kum, yiya uprofete kubantu bam amaSirayeli. Khona amadoda abizelwe uba akwenze oku kusukela ekuqaleni. Khona abanye abamiselwe nguThixo. Eli wayebiziwe noba babephi, akuthethi. Xa uThixo efuna uthetha, biza umntu ukuba athethe ngaye, athi atsho oko efuna ukutsho. Apha ithi uverse 16, ngoko ke live ilizwi likaYehova, uthi wena akuyi kuprofetha kumaSirayeli, akuyi kuwisa ntetho kwindlu kaIsaki. Ngako oko utsho uYehova ukuthi umfazi wakho uya kuyenyuza phakathi komzi, bawe likrele oonyana bakho neentombi zakho. Umhlaba wakho wabiwe ngolutya, ke wena ufele emhlabeni oyinqambi. AmaSirayeli aya kuthinjwa afuduswe emke elizweni lawo. Zintanda, le yinto eserious kakhulu xa uThixo ethuma umntu abize umprofeti. Siyazi kuMateyu 24 inkosi ithethile ngakho ukuba ngemihla yokugqibela uyawubakho abaprofethi bokuxoki, ooKristu abaxoki. Inkosi enye yanika isithembiso, umprofethi uzawuza phambi komhla omkhulu oyikekayo kaYehova uze emhlabeni. UThixo wayedinga umntu azawuthetha ngaye kwesigaba soprofetho, umfundisi, umvangeli abe sendaweni yakhe, wonke umntu ave kulungile uba athwale ulungiselelo ngokwentando kaThixo ngokomlinganiselo. Kodwa umvangeli akanothatha indawo yomprofethi, njengoba umprofethi ngenothatha indawo yomvangeli. Wonke umntu unendawo nomsebenzi uThixo awunikileyo. Kwibandla lemnqophiso omtsha kumele kuthethe ababini okanye abathathu, utsho uPaulus kwincwadi yeKorinto. Siyavuya kuThixo kuba kwibandla liseKorinto njenge Efes khona into ukhona oko wakubhalayo umkhonzi kaThixo eqhutywa ngumoya ngcwele. Korinto okuqala 14 verse 29 ithi,
let the prophet speak two or three and let the other judge.
Korinto okuqala chapter 14 verse 29 abaprofeti ke makuthethe babini mhlambi bathathu abanye bacalule kucacile ayidingi ukucaciswa abaprofeti ke makuthethe babini mhlambi bathathu abaprofeti bomnqophiso mtsha ayingomadoda azicombulelayo izinto kodwa bayaqaphela bangqinele ilizwi elixelwe ngexa lingaphambili ngabaprofeti ngaso sitshilele ukuze kube khona umsebenzi wokomoya zonke izinto zaxelwa ngexa lingaphambili kubhalwa lo hlobo kumahebhere 1 ukuba kwathethwa kwixesha eladlulayo ngabo oyise kubo onyana unyana uqobo lwakhe wanika impendulo ngenxa yoluntu ukuze abuyise uluntu kukholo lobuThixo lo owayenguThixo wethu waba ngumntu ukuze lonke uluntu libuyele endaweni yakhe yobuThixo ukuba asenze onyana neentombi zikaThixo licebo likaThixo linjani lo lihle kwaye asiliboni nje eli cebo okanye siyaliqaphela kodwa sithe saba ngabaxhamli becebo lakhe lobuThixo ngobabalo sazalwa ngokutsha kwithemba eliphilileyo esilithweleyo kuthi onyana neentombi zikaThixo kwaye kuvelisiwe umpostile uYohane akukabonakaliswa into esiya kuba yiyo kodwa xa ethe wabonakala siya kufana naye ngokuba siya kumbona njengoko anjalo ukuza kukayesu kristu akuzuba ngokomoya uYesu omnye lo uthatyathiweyo kuni wasiwe emazulwini uza kuza kwangolu hlobo nimbone enyuka ngalo thina siyaguqula sonke nabo bafele kuKristu sizawuxhwilwa siyodibana nenkosi emva koko sidibane sibe nenkosi ngalo lonke ixesha zithanda kule ndawo sikholwa ilizwi likaThixo njengoba libhaliwe siyakholwa ukuba uThixo uzawuzalisekisa lonke ilizwi xa kubhaliwe ukuba uThixo uzawuzisa abo bafele kuKristu uzawukuzisa ubhaliwe abafileyo bavuka kuqala bavuka kuqala ukuba kubhaliwe emva koko thina baphilileyo babudlayo ubomi bawuguqulwa sizawuguqulwa ngoba litshi ilizwe likaThixo njengoba kubhaliwe ngexesha elinye siyawuxhwilwa kwaye indawo yosuka ayikho seArizona ayikho seSoviet Union okanye eGermany indawo yodibana yomtshakazi nomyeni izawuba semoyeni sonke siyawuhamba siyemsithweni wemvana eso sisibhalo esingcwele ilizwi likaThixo lifundisa loo nto apha emhlabeni nje ingathi liphupha Korinto kuqala chapter 14
If anything be revealed to another that sitteth by, let the first hold his peace.
Verse 30 Ukuba ke kuthe wathilelwa into omnye ehleli ekhona, owokuqala makathi cwaka.
What a wonderful word.
Lilizwi elihle linjani.
We are all alone here today.
Sonke silapha.
Let us suppose.
Masithi.
That during this preaching.
Sivume ukuba kule ntshumayelo.
Plan of salvation.
Yelicebo losindiso.
Did not come to its right.
Elinye inqaku khalize. Kwabakhe balungileyo. Umkhonzi kaThixo. Afuna ukuba kwakweli thuba. Mele kuvakaliswa kwaye umzana uRusi uba unikwe isitshilelo ngumoya umzakulwane ami aze phambili azobeka elongqaku elube lingavakaliswanga kakuhle ngesithilelo ngendlela anikwe ngayo. Elo litsho ilizwi likaThixo. Yanga le meko ingaba lapha ngokukhawuleza, hayi yonke into inikwe omnye. UThixo unika abanye nabanye, ngako oko siyabulela. Oko kubaluleke kakhulu. Verse
31,
kubani nako ukuprofetha ngabanye nonke ukuze bafunde bonke bavuselelwe bonke. Kanjalo omoya babaprofeti babalulamela abaprofeti. Ayingomoya kaThixo ekuthethwa ngayo kuphela, nomoya wabaprofeti, umoya wesiprofeto esibonakalisa ngeendidi ngodidi olunintsi apha kubhaliwe umoya wesithilelo. UKorinte wokuqala chapter 12 verse 7, apha sithetha ngomoya wesiprofeto khona, indawo yesiprofeto kwicebo losindiso ebaluleke kakhulu. Umoya wesiprofeto, hayi moya wobuvangeli, hayi moya wokufundisa okanye umoya wokwalusa, kodwa nje ubhale kwam umoya wabaprofeti uyabalulamela abaprofeti. Andazi uba singenza kanani koko kweli thuba, kodwa ndifuna ufunde incwadi yesithilelo 22 ukubonisa ngokucacileyo, ukubonisa ngokungenokonakala esibhalweni ukuba elizwe likukhaya kakhulu indawo yesiprofeto ukuzibhala ezingcwele. Sithilelo
22 verse 6,
usaza sathi kum la mazwi athembekile ayinyaniso iyinkosi uThixo wabaprofeti abangcwele yathuma isithunywa sayo. Ndifunda esibhalweni sithi la mazwi athembekile ayinyaniso inkosi uThixo wabaprofeti abangcwele yamthuma isithunywa sayo sasemazulwini ukubabonisa abakhonzi bayo izinto ezimele ukubakho kamsinya. Xa umoya kaThixo usiza phezu komnye okanye komnye ukutyhila indawo yobuprofethi, sisenzo esingqalileyo sikaThixo. Hayi kuphela intshumayelo yobuvangeli iyaviwa, emva kuthiwe ke ngoku uThixo uyaviwa. Xa uThixo ethetha ngomlomo oyalelweyo ngesiprofeto, apho kukhona ukutyhilelwa okukhulu ebantwini bakaThixo. Kuda kuthiwe umoya wabaprofeti ngokunxulumanisa nobungqina bukaYesu Kristu kwisithilelo 19, amazwi okugqibela uverse 9
noverse 10,
sithilelo 19 qolo okugqibela kaverse 9 noverse 10, lawo ngamazwi ayinyaniso kaThixo ndawa ezinyaweni zaso ukuba ndiqubude kuso, sithi kum lumka ungenje njalo, ndingumkhonzi kunye nawe nabazalwana bakho abanobungqina bukayesu. Qubuda kuThixo kuba ubungqina bukayesu bungumoya wesiprofeto.
John
Yohane
came to the Isle of Patmos.
Weza kwisiqithi sasePatmos.
For what?
Wasuwa phayan eswelani ngenxa yelizwe likaThixo nobungqina bukaYesu. Itsho kwisahluko sokuqala. Ayikho enye injongo. Intshutshiso okanye akho ntshutshiso. Ukugotywa okanye ugotywa. UThixo thandile phaa. Abanye bacinga uba ingaba oku kunyanzelekile uba kwenzeke. UThixo uyakukhathalela. Kuso sonke isenzo uzawuguqulela ekulungeni konke. Ndikhe ndachitha iveki enye kwisiqithi sasePatmos. Ndaya nalapho umqolomba apho uYohane wayekhona ndifunda khona isithilelo, ndiyazi uba kangaphi ndifunda isithilelo kwakhona kwakhona. Ndiyakuxelela ndabulela kakhulu kuThixo ekupheleni kwemihla ngenxa yokwakucacelwa, ngenxa yokukhanya ngawo konke uThixo athe wakuthila. Obo bubomi bekholwa uba kubaluleke kakhulu ukuthi ilizwe khona imihla neeyure apho kumele nje apho ungenokwazi ukulibala kakhulu ngalamhla uzunikela enkosini. Isithilelo siba sisithilelo. Isithilelo sibhaliwe ngomnyama nomhlophe. Akwanelanga kumele kutshilwe kuwo wonke umntu umoya oyingcwele. Isithilelo kumele sibe sisithilelo. Ngoko iba kukhanya kuthi ubungqina bukaYesu, umoya wesiprofetho. Sivile omoya wabaprofethi babalulamela abaprofethi. Ewe, nabaprofethi babalulamela umoya. Kungenjalo uPawulos uThixo wayengenakwenza. UThixo akafuni ukuba abantu basolane, ufuna lowo uthi athobeke kuye. Uyazi kakuhle uThixo okakwenzayo ukuba ngubani angathetha ngaye. Wazi kakuhle uba ngaye ndingayazisa ingcinga yam, ndingathetha ngaye. Akanayo inkqubo yakhe eyakhe uThixo ke kubo bonke abaprofethi. Sibuye ilizwe lebusuku, sinxulumane nelizwe elisilifundileyo usomoya wabaprofethi nobungqina bukaYesu. Masiye kwisithilelo chapter 12. Sifikile apha sithilelo chapter
12
uverse 17 ithi yamqumbela umfazi inamba yemka yaya kulwa nabaseleyo bembewu yakhe abo bayigcina imithetho kaThixo abanobungqina bukaYesu Kristu. Sifundile ubungqina bukaYesu lilizwi lesiprofetho. Ngoku kumele kubekho abantu bamkele ubungqina obunye bukaYesu Kristu. Umoya wabaprofethi kumele usebenze ebandleni. Ibandla lifunyanwa phezu kwesithilelo, linxulumaniswe nokholo kweYesu Kristu. Yathini iNkosi? Inyama negazi azikuthilanga oku kuwe, kodwa uba wam osemazulwini. Kusuke ekuqaleni isithilelo sikaYesu Kristu ngaye umoya ongcwele iqhubeka yilolo hlobo kude kuye basekupheleni. Paulus bhala kuKorinte, umntu wemvelo akazamkela izinto zokomoya, kumele zithilwe, uthilwe ngokomoya. Abantu banobungqina bukaYesu bangobani? Aba baqondileyo bamkele ulungiselo buprofetho, bazibeka ecaleni likaThixo kwesizukulwane. Uba kuphela aba baqaphelayo bafunyanwayo kuko oku uThixo akumisileyo kweli xesha bayenza ngoku bazaba nasabelo kokuthixo akwenzayo abo bangazuhamba abazuba nasabelo yoko ayiqalanga uba lolo hlobo namhlanje yasokolokile olo hlobo ingangivakala inzima komnye umntu kodwa inzimanga kwixesha lukayohane umbhaptizi nabani odlule ulungiselo lwakhe umdlulele uthixo sicula indumiso sidlala konke okuya nantoni ngabe yakuqonda oku nabani odlula uYesu Kristu kulo mhla athi asimfuni lo alawule kuthi udlule into uthixo ayenzileyo ngenye ungumkristu noba omnye ungowayo okanye akabubo ubukristu kodwa ikwimeko yokufa nokuphila amaxesha amaninzi abantu ababexolwe nguthixo baqaphela ixesha lokuvelela kwabo kodwa ngokuba ungaliboni ixesha olunikiweyo nguthixo kumele ujongane nomgwebo wamkela ubabana ngokwakhona ubungqina bukayesu kristu ndiyakholwa ukuba ngumoya ungcwele ngenyaniso unxulumanisiwe nesiprofetho sebhayibhile ukusinika nje abantu bathixo ukukhanyiselwa kobuthixo kule mihla kwaye ngokunjalo ilizwi lobuprofethu likhanya ngokukhanya okukhulu sibulela sinjani kuthixo ngenxa yesityhilelo sikayesu kristu ngokunjalo apha kubhaliwe akekho umntu onothi uYesu yinkosi ngaphandle ukuba kungomoya oyingcwele kunjalo nakule mihla abaninzi bangangayamkeli into ngokomxhelo wabo nangeenjongo zabo angayenza kuphela xa inothi tyhilwe kuye ngomoya oyingcwele ngoko wazi ukuba uyawe womnqophiso omdala nguyesu womnqophiso omtsha amen wazi ngesityhilelo sobuthixo ngoku upapa nomtyholangeza bonke abantu bangeza nokuba unokwazi ukuyicacisa ngentliziyo yakho uyayazi isityhilelo yeyona nto yento esiyicingayo kodwa inyaniso yonke into ibekwe kwisityhilelo umoya uhlola zonke izinto nezinzulu izinto zikathixo nanamhlanje abantu bathe bazicombulele uba kunjani uthixo bangamnye babe bathathu konke okuya kodwa asizicombululeli kusentliziyweni zethu ukuba sithathe njengokuba kubhale kuDuteronomi ukuba izulu uthixo ezulwini nasemhlabeni angazityhila ngendlela afuna ngayo uba uthixo akekho emhlabeni akasekho sezulwini xa isezulwini usemhlabeni konke kubhidisa okukhulu uthixo uzityhila nanini na abafuna khona uthi izulu itrone yam umhlaba isihlalo senyawo sam udavide uthi kwindumiso 139 uba ndiphelen komhlaba uyawuba khona uba ndiyesokweni uzawuba khona kwaye isandla sakho siya kundikhokela phayana ebukhoneni obukathixo uthixo ukho kwiindawo zonke uzityhilile kuthi ngaye uYesu Kristu athi lo undibonileyo mna umbonile uba sivuya sinjani ngesi sityhilelo bangaphi abathe bathingaza befuna ukuqonda ngoku ayilo xesha lokuqonda lixesha lesityhilelo ngoku ufuna uqhubeka nifunde usichilele chapter 13 amazwi abaluleke kakhulu nemiqondo kuba siqhubeke ngakho oku besikutshizwa lebusuku andazi noba singachumisa koku ngaphandle oba siye ngokunzulu kwezinto kodwa ke ngenxa yomxholo sifunde kwisithilelo 12 sithilelo 12 verse 3 indawo yokuqala nendawo yokuqala kaverse 4 kwabonakala omnye umqondiso emazulwini nantso inamba enkulu ebomvu ineentloko ezisixhenxe neempondo ezilishumi kwiintloko zayo izithaba ezisixhenxe kude kubela kwaye andifuni uba ngumkhonzi kuphela kodwa andifuni uba yinkonzo kuphela kodwa ibe yimfundiso yesibhalo koku uba sibone isibirhanci emhlabeni lineempondo ezilishumi neentloko ezisixhenxe sawuqala phaa oku kubalulekile ukuba sibone uba kuphi apho uthixo abeke itrone yakhe emhlabeni apho kuza ingqumbe enkulu apho abantu bajonga kule ndoda kumajuda nakwiintlanga uba ibhayibhile icacisile oko nditsho nendoda yemfama kumele ukuba ikwazi ukuqiqa oko uyohane wabone irhamnci elikhulu elibomvu lidade elizulwini isithilelo 20 verse 1 no verse 2 kanye uverse 2 ndabona isithunywa sezulu sisihla siphuma emazulwini sineentloko ezisenzonzobila sinesitsixo senzonzobila nemxokelelwano omkhulu esandleni saso sayibamba inamba loo nyoka yakudala engumtyholi usathana ke eyikhonxa iminyaka eliwaka njengothixo phileyo ezitshila kuyesu kristu enze ibandla eliphilileyo ukuba libekho ibandla likathixo phileyo ngokusathana wenze yakhe into waze waba nabameli bakhe abathetheli bakhe apha emhlabeni engathi ezama ukopa icebo likathixo sithilelo 12 verse 9 noverse 13 verse 9 siyafunda sithilelo 12 verse 9 yaphoswa phantsi inamba enkulu inyoka yakudala leyo kuthiwa ngumtyholi usathana ke lo ulahlekisayo elimiweyo liphela yaphoswa emhlabeni nezithunywa zayo zaphoswa kunye nayo le namba inkulu usathana umtyholi iye wakhutshwa yaphoswa phantsi uwawuphinda aphoswe kwakhona umise itroni yakhe emhlabeni ndiza kufundela kwizibhalo ezingcwele kuvesi 13 ithi sithilelo 12 verse 13 yaza yathi inamba ngiyakubona ukuba iphoswe emhlabeni yamtshutshisa umfazi ozele umntwana oyinkwenkwe phezulu uye waphoswa wazoqhubeka apha ezantsi amapondo alishumi iintloko ezisixhenxe kulapho liqhubeka kanjalo irhamnci ndizofunda kuvesi 1 kuchapter 13 ndaza ndema phezu kwentlabathi olwandle ndabona kunyuka kuphuma elwandle irhamnca lineentloko ezisixhenxe. Into enye uYohane ayibonileyo ngaphezulu oku umtyholo aye waphoswa phantsi kwenzeka yinto enye le ineentloko ezisixhenxe neempondo. Qhubeke ndifunde. Lineentloko ezisixhenxe neempondo ezilishumi, ezimpondweni zalo izithaba ezilishumi, kwiintloko zalo iligama lonyeniso. Apha ithi lai irhamnca elo ndalibonayo lifana nengwe, iinyawo zalo zinjengezebhere, umlomo wawo unjengomlomo wengonyama, inamba yalinika amandla ayo netrone yayo negunya elikhulu. Uvile? Kubani onika irhamnca amandla? Ingaba amanzi athetha uthini? Sifunde kwisitshilelo 17. Sitshilelo 17 verse 15 sithi kum amanzi owabonayo apho lihleli khona iyenyukazi ngabantu nezihlwele neentlanga neelwimi. Iimpondo ezilishumi awazibonayo nasirhamncini ngawo baya kulithiya iyenyukazi baliphanzise balihlube. Ingaba siqondile na eli lizwi likaThixo elingcwele likaThixo? Sibulela kanjani ngayo yonke umqolo wesibhalo sinokufunda ngawo wonke umxholo? Kunika ukukhanya okukhulu ude wonke umfanekiso ubonakale ngesitshilelo. Ungaqhubeka ufunde. Emva koko irhamnca elanika amandla, inamba yanika irhamnca amandla netrone yayo negunya elikhulu. Ngeli xesha abaqondi ukuba abamkhonzi uThixo, bacinga ukuba bayokhonza. Yinkonzo enjani leya? Xa ujonge esakhiweni abo bekufanele yinkonzo, ubona izithixo ezininzi kuyo yonke indawo. Kuphi ukunqulo apho? Akho lunqulo apho. Unqulo kulapho uThixo oyingcwele azithile khona. Simnqula ngomoya nangenyaniso, hayi apho umntu awakhona. Chostakal andanowa ngubani oyibeke phaa, umntu owayicingacingayo, kodwa ayinguye uThixo. Konke oku kuzawuzaliseka, kumele kuziswe ebantwini ukuze kubonwe ukuba into zomtyholi apha emhlabeni zinxulumene nomtyholi uqobo lwakhe, njengokuba ezobuThixo emhlabeni zinxulumene noThixo. Enye ukumkani kaThixo onguKristu, enye ngukumkani kamtyholi ongumchasi mKristu. Apha ivakaliswe kulo lonke ihlabathi ibandla likaYesu Kristu likaThixo, lelecala likaThixo, hayi icala likamchasi mKristu. Ungacingi ukuba oku kokokubi, kodwa kokokulungileyo. Abo bangakaboni ngokucacileyo ndiyaqhubeka ndifunde kuze sibone ukuba ayilo rhamnca kuphela nenamba, kodwa nabantu nomntu ngamnye bayaxhamla kuko oku. Ndiye ndifunde kumaphephandaba exesha lexesha lesiphelo apho kutshiwo uba amajamani bonke abantu bathi abantu bathi bazifihle bazigqubuthele izinto eziyinyaniso. Oko akulunganga kakuhle, kodwa sonke esasipha siyakhumbula uba kukangaphi rhamnca kuthethwa ngalo, khona igama elalisetyenziswa kwilungelo lesithathu uba umntu uze engena sambatho ngoku akathobile. Abantu bathi makaye kumbingelela omkhulu, uyayazi lo mveliso. Uba umntu unento ezimbini apha, omnye phaa makaye phaa kwirhamnca elikhulu. Nanamhlanje, nanamhlanje kuyatshiwo. Ndifuna uthini ngoku? Andifuni utsho nto, ndifuna uThixo athethe oko akutshilileyo. Isitshilelo 13:7. Lanikwa igunya lokulwa, lanikwa igunya lokulwa nabangcwele libeyise, lanikwa igunya kuzo zonke izizwe neelwimi neentlanga. Ngubani lo eli gunya likhulu asazi, kodwa ngubani lo lo unikayo? Lo nguThixo onika igunya. Kodwa apha siyabona uba uSathane unabameli na bakhe apha emhlabeni abamthethelayo. Sonke siyazi xa inkosi yayisesilingweni uSathane wayemnika zonke izinto zobukumkani. Kodwa xa wena nam the kwafika ixesha uzawuba inkosi yeento zonke, omise elinye inyawo emhlabeni elinye elwandle, oyena mlawulo uzawuvakala kulo lonke ihlabathi, yonke into yawungcengcezela ngoba elo yaba lithuba apho uyakubanga ibango lwakhe. Umise lo mhlaba ukuba wenziwe ngokutsha kwixesha leminyaka yewaka eliwaka, igunya kubo bonke abantu kwiilwimi zonke izizwe. Kubani oza kwenzela igunya? Omnye use-USA okanye eRussia? Akukho oko umntu okholwa oko. Okanye iChina? Akekho umntu oyikholwayo loo nto. Wonke umntu unokoyika uThixo omncinci, wazi isibhalo esingcwele. Uyayazi ukuba igunya lizawube livela phi. Asiphazami, singangabekelwa ixesha elifutshane, kodwa yonke into uThixo uyayivumela. Uyawukhonza kuphela kuba isibuyisele kakhulu kulo mhlaba. Sibuyele sithi, yiza Nkosi uYesu, ubeke uphela kuyo yonke le. UThixo uthi hayi, oko kunyanzelekileyo kukuba umoya nomtshakazi mawuthethe into enye. Ithi, yiza Nkosi uYesu. Namhlanje akukabi kulolo hlobo, kodwa iza ingaba lolo hlobo ngokukhawuleza. Ndifuna ufunda kwisitshilelo 19 malunga nalo kulo mfanekiso. Isitshilelo 17 uvesi 9 mhlawumbi novesi 11. Isitshilelo 17 verse 9, nantsi ingqiqo enobulumko, intloko ezisixhenxe ezi ziintaba ezisixhenxe ehleli phezu kwayo inkazana leyo. Ngabe niyifundile nonke? Iintaba ezisixhenxe, intloko ezisixhenxe, ziintaba ezisixhenxe ezi ehleli phezu kwazo inkazana leyo. Siphi isixeko emhlabeni esineentaba ezisixeko? Awu bangekaliqapheli eligama elithi umfazi, njengokuba umfazi evelisa imbewu ize ebomini, ngokunjalo nebandla linjalo. Iintombi zikaThixo zizawuzalwa zamkele ilizwe likaThixo. Kodwa apha ithetha ngeenyukazi elikhulu, umfazi ohleli enegama lolwenyeliso lebandla. Ibandla cacisiwe kwisitshilelo 12 ukuba inesithaba seenkwenkwezi ezilishumi elinebini entloko. Ibandla likaThixo lithweswa ngeemfundiso zabapostile abalishumi elinambini. Ibandla eliyinyaniso labapostile lonke ingebhayibhile, imfundiso ingebhayibhile, bayakweyisa kuwo konke. Ngaba nditshilo oko apho ithi nantsi ingqiqo nobulumko idityaniswa nakoku uThixo akunikayo. Iintloko ezisixhenxe ezi ziintaba ezisixhenxe ehleli phezu kwazo inkazana leyo. Verse 11, irhamnca elalikho elingekhoyo lona lingowesibhozo ngokwabasixhenxe. Sibuyele kuwo konke ke. Bendiphantse ndancuma ngoku. Bendiphantse ndamxela oko uba andinangxaki ukuyitsho. Uba nonokholo ukuba singafumana isitshilelo esivela kuThixo apha kunxulumene noThixo. Ndithe ndanamava ngako ngo-1954. Ndaya eluhambeni kwiqela lasemelika ndadibana nabo nje phambi uba sihlale sathatha. Manene namanenekazi, ndifuna unixelela. Ndathatha umboko ndathi manene namanenekazi, ndifuna unixelela uba sikhose iItali ngoku sikwesinye isizwe sahlulweyo. Ngoku sikwisizwe saseVatican. Ngoku ndahlisa konke okweso sizwe. Emva kokuba ndilenzile elo deliso kwazi sitshilelo ngeli lizwe silifundileyo. Ngoku konke kudibene nezimpondo. Ungabi naxhala. Kukhona ezisixhenxe kodwa ikhona iyavela yesibhozo. Nokuthetha okukhulu ngako okuya. UThixo wenze konke ukuba kulunge. Sonke siyazi uba kuphela 1929. Uyazi uba zonke izinto zenzeka kanjani. Kumele ufunde konke oku kakuhle uqonde uba izinto zezalungiselwa njani ixesha lesiphelo ngokwesiprofeto sobuThixo. Siyambulela uThixo ophileyo kuko oko. Uthe wasinika, uya kusinika kude kube sekuphelile. Singafunda izibhalo ezininzi kuko oko. Ndithanda ufunda sitshilelo 14:9, ndivale ngositshilelo 15. Usitshilelo 14 ubaluleke kakhulu ukuba siyifunde imiqolo yokuThixo. Saza esesithathu isithunywa sezulu sazilandela zona sithi ngezwi elikhulu, njengoba uThixo wayembonisile uYohane erhamnqe ezulwini nasemhlabeni, ngokunjalo ibandla umfazi ezulwini nalapho ethweswa ngeemfundiso zabashumi elinabini uThixo ucacileyo utshile uba izinto azityhileyo ezulwini ziyaqhubeka apha emhlabeni. Konke singathi amen. Sitshilelo 14:6, ndabona esinye isithunywa sezulu siphaphazela esazulwini samazulu sineendaba ezilungileyo ezingunaphakade ukuba sizishumayele kwabo bamiyo phezu komhlaba nakwiintlanga zonke nezizwe neelwimi nabantu. Umbuzo uthi kubhalwe ntoni kuMateyu 24:14? Ivangeli yobukumkani kumele ivakaliswe kuzo zonke izizwe bezibe bubungqina kwandule ukufika isiphelo. ivangeli ivangeli enyaniso ecocekileyo yanaphakade ifikele kweli xesha lethu iyashunyayelwa kumele ishunyayelwe kubo bonke abantu ilwimi nezizwe ucinga ntoni kutheni kuvulwa yonke iminyango kutheni uThixo esenza konkoku kodwa uqinisekileyo ukuze kuzaliseke ilizwi lakhe novakaliso levangeli yakhe yanaphakade ilizwe lonke ngenyaniso uThixo atshile inyaniso iyakuza izulu nomhlaba liyadlula kodwa ilizwe likaThixo liyawuma naphakade uverse 7 sisithi ngezwi elikhulu sibhala kubhalwa ngokuvakaliswa okukhulu sisithi verse 7 sisithi ngezwi elikhulu moyikeni uThixo nimzukise ngokuba lifikile ixa lokugweba kwakhe nimnqule lo wenza izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi namhlanje banqula amanzi banqula amanzi nemithombo yamanzi bathi imvelo nguThixo wethu kodwa kumele sidumise umdali wezulu nomhlaba ulandele yesithathu verse 8 kwazalo kwalandela esinye isithunywa sezulu sisithi iwile ibhabhini loo mzi mkhulu ngokuba iseze zonke intlanga ngewayini yomsindo wobuhenyu bayo nabana osela kulandebe naye unxila ngolo hlobo akasahambi ngokungqalileyo uyagxidizela ngapha nangapha singatshilwa amazwi omprofeti uyeremiya 51 amazwi nje aqinisekisayo ayathuthuzela kuwonke uyeremiya 51 verse 7 phulaphulani bantu banesiyalo entliziyweni yabo musani koyika uyeremiya 51 verse 7 ibhabheli indebe yegolide esandleni sikayehova ilinxilisa lonke ihlabathi zasela intlanga ewayinini yayo ngako oko ziyageza intlanga ndimi obhale oko umoya ingcwele ubhalile oko ya kwaye qaphela xa wayephila uprofeti uyeremiya abaprofeti bathixo amadoda athixo inkosi yayithetha ngabo amazwi ithetha izinto mamela koku iwile ibhabheli ngesiquphe yaphuka mpombolozani ngenxa yayo iintlungu yayo yithabatheleni amafutha aqholiweyo mhlawumbi ingapholiswa ndikholwe bathi besiba singayinyanga ibhabheli ayiphile yishiyeni sihambe siye elo ezweni lakowabo ngokuba ityala layo lifike emazulwini liphakamele esibhakabhakeni abafuna ukuphilisa ibhabheli bashiywe lixesha kumele ithi ibhayibhile phumani phakathi kwabo nizahlule ikhona impiliso kodwa hayi ebhabheli kodwa impiliso yabo baphumayo ebhabheli bashiyayo baze bazosikeleka nguthixo ophilileyo ten men kumele ndikutsho oku izizwe kumateyu chapter 1 verse 8 nabantu ovakalisa enye ivangeli kunale ishunyayelwayo kuthiwa mathweni kuthiwa makasingelwe phantsi makutshiwo kwilizwe lonke njengoba esithi upawulos phumani phakathi kwabo abantu ukuze mabaphume abantu ukuze bazoba ngamakholwa uze uthixo aze azothatha abakhe abalungileyo nam ndazabazalwane ababini abheya kwelaa xesha evatican babhaptizwa umoya ngenyaniso izecurity abagadi bakhalizera nabanye abazalwane bashukumisa iintloko zakho bathetha bathi awunosakuqhubeka uthethe. Abaninzi bafuna uphilisa ibhabheli kodwa iintshukumo ezinkulu zobuThixo zicinga uba zingayiphilisa. Azazi ukuba bona uqobo lwabo badinga ukuphilisa ukuba ababakhuphi abantu kodwa bayabatsalela kuko kodwa abaqapheli. Yangenye imini umsindisi angavalisa okukhulu atyhilele abantu bakuze bashumayele ilizwe eliphilileyo lenyaniso. Njengoba kuvakalisiweyo wonke umntu othatha indawo yakhe emhlabeni. Sityhilelo 13:9 uthi ukuba ubani nendlela makeve ukuba ubani hlala nabanye ekuthinjweni yanga umsindisi uRendendorf anganivumela uba ndishumayele ilizwe likaThixo njengoba isithunywa sabekwa esoniye awu babethatha indawo yabo emhlabeni. Sityhilelo 14:9 saze sesithathu isithunywa sezulu sazilandela zona sisithi ngezwi elikhulu kuba umntu yale nqula irhamnca nomfakilinekiso walo amkele uphawu lwalo ebunzini lakhe nokuba kusesandleni sakhe yena osele iwayini nomsindo kaThixo agalelwe ingaphithikeziwe endebeni yengqumbo yakhe ethuthunjiswe ngomlilo nesilfari phambi kwezithunywa ezingcwele naphambi kwemvana. Kodwa ngubani owaziyo ukuba yintoni uphawu lerhamnca? Ngubani oyazi ukuba yintoni irhamnca? Ngubani okwaziyo oku? Ndiyaphinda kwakhona, ngenye imini sawubulela intliziyo yethu yonke ukuba uThixo uthume umprofeti kwisigaba sethu ukuba atyhile zonke izinto ezibe singenozazi. Kwaye ndimele ukuba ndithethe inyaniso namhlanje, kwaye andinokuvakalisa ndikuvakalisayo ukuba uThixo bengamthumanga umkhonzi wakhe umprofeti ngaphandle uba ndijonge kwilizwi lesiprofeto ndifumane isityhilelo. Beningazi ube ndimile apha, ilizwi lisenzeka lisaqhubeka kubaprofethi, kodwa bakhona abo bangengabo baprofethi bavela kwiindawo zolimo bathathe imalbari umthi wemalbari okanye igumtree. Niyakwazi oko uThixo athathe abo bangengo baprofethi afake ilizwi lomprofethi entliziyweni yabo baze bangqine kuzo zonke izizwe. Nditsho ngokuhle nje andingomprofethi kodwa ndazinto enye uba ndinelizwi lobuprofethi ngesityhilelo ndikuthwele entliziyweni yam ke kwayinxalenye yam. Nawe unelizwi likaThixo lesityhilelo kuwe okanye kumele wenze inzame nguThixo okwenzayo oko ngokuba kwenziwa kutsha kuwe ngesityhilelo. Jonga ukuba kuhle kunjani isityhilelo 15:2 ithi ndabona ngathi lulwandle lwegilasi luphithikezene nomlilo nabo bevela beloyisile irhamnca nomfanekiselo walo nophawu lwalo nenani legama lalo bemi ngaselwandle lwegilasi beneehadi zikaThixo. Ngobani abazama kulwandle lwegilasi? Ngaba abo baza ukushiya uthi okuthika kwenzayo hayi izaba zezihlwele zabeyisayo abo bathe bagqitha kwizilingo baba nokholo boyisa kuko konke kwinani lonke akuzuwa asizuwa kuko oko kodwa kuza kwenziwa lula kuko kuthi kwaye siyazi uba kwixesha lembandezelo ebekwa phambi kwethu uThixo uhlale esiphaphamisile nakwixesha nakwixesha lesilingo esimisele ubomi bungu naphakade oko kungabonwanga amehlo kungevwanga ndlebe oko kungangenanga entliziyweni yomntu uThixo kulungisela bakuthandayo bamthandayo nabani ufuna uthanda uThixo mamthande ngokugqibele hayi ngendawo ethile entliziyo mamthande ngokugqibele kuko oku siye ebomini sinikele konke ngenyaniso yobuThixo le ithe yanikwa kuthi ngobabani isithilelo somoya ayisithi abenza umahluko uThixo wenza umahluko ngokunjalo umprofeti Malaki uyivalisile unqophiso omdala isahloko sokuqala nesesibini kuzabonakaliswa okhonza uThixo nongamnqulini simbonile uKristu ngesithilelo sobuThixo savunyelwa uba simazi uba unguye Emmanuel uThixo unathi kuko oku oba sibonile ngomchasi uKristu kwaye isengukristu kuthi ozawuthi achasane nomchasi uKristu ngoba omnye nomnye fana nokusa nobusuku ukukhanya nobumnyama siyakholwa uba uThixo usivelele kwentsuku ezidluleyo hayi kuphela uba sibe ngamakholo kodwa simqaphele yena emandleni okuvuka kwakhe kwixesha esiphila kulo ixesha lamaxesha umyalezo wobuThixo wokubizwa kuba kuphunywe wokulungiswa wokubuyela ivangele luqobo kaYesu Kristu imfundiso yabapostile ngoba oku kuko okuThixo akuthembisileyo elizwini lakhe kuko oku okwenzekayo phambi kwethu ngaba ayizuba liqela elithile izoba zizihlwele ezibiziwe ezaphuma bonke behlanjwe ngeliso baze bangcwaliswa bathengwa ngegazi lemvana badityaniswa noThixo siye kwintliziyo ngentliziyo sinxulumane sonke ngokunjalo kumele kwahluke uthando lukaThixo mele lulawule iintliziyo zethu mele sivume ekulawulweni komoya ongcwele kakhulu ngokunjalo amalwimi ethu siwaqobe ngaphandle kuba olulwa nguThixo kude kube khona utshintsho kuthi sonke uThixo uza kunika oku ngobabani kuye inkosi yethu ezithileyo umsindisi uYesu Kristu ohamba phakathi kweziphatho zezibane ezisixhenxe nanamhlanje usasebenza usaphawula ibandla nje ngesiphatho sesibane apho anezithunywa ezisixhenxe neenkwenkwezi ezisixhenxe kwisandla sakhe sokunene yena nguye ophakanyiswayo isandla sasekunene senkosi sibalulekile isandla sokunene senkosi siphethe uloyiso abeyisayo konke bangabeyisi phayana kulwandle lweglasi kwayanga inkosi ngasinika ukoyisa kwayo awakugqibayo eCalvary asinike amandla kweyise kuze nathi soyise zonke izinto sifunyane silungile kuba sidibane nenkosi xa esiza khona ezothatha bakhe ekhaya kuye uthixo ophileyo ebeluzuko udumiso ukunqulo lonke ngoku nangonaphakathi amen. Masimeni sibuleleni enkosini. Mzalwane ungathandaza Thixo othembekileyo, siyakubulela ngokusuka entliziyweni zethu ngelizwi lakho elihle lingcwele, ngelizwi lesiprofetho Nkosi. Izulu nomhlaba lizawudlula kodwa ilizwi lakho alinawubuya lilambatha, kumele ligqibe Nkosi oko wakuthethiwe ngako ngomlomo wabonke abaprofeti, ngomlomo wabonke abapostile, mele kuze ekugqitheni Nkosi. Bone mihla yethu Nkosi, Nkosi hayi kuthi kodwa ngobaba lwakho kuthe kwanikwa thina Nkosi uba sibone, ngoko ke siyakunqula sikunika ukudumisa okukhulu ngenxa yelizwi lakho elinamandla kule ntseni. Asivanga lizwi lamntu, sive ilizwi lakho. Ilizwi lakho liyinyaniso Nkosi, ukudumisa nemibongo, uzuko, imbeko besegameni lakho elingcwele. Abantu badlula ilizwi lakho bangayiboni kodwa kwabakho unika inceba, unika ubomi Nkosi nokuqonda malunga nelizwi lakho Nkosi. Yakubulela udumo nembeko imibulelo sizisa kuye Nkosi, unika ubabalo bonke abazileyo bavile izwi lakho yawunganenceba Nkosi kuba balamkele balithabathele entliziyweni bazise udumo nembeko kuwe. Amen. Thixo Nkosi ethembekileyo, ngoku siza zonke nazo zonke izicelo zemithandazo ezisuka kwiintanda zonke. Wena uyinyanga enkulu, uyakwazi ungenelela, kuwe awunamlinganiselo nokuba kusentshona, empuma, emntlantshona okanye emntlampuma. Wena uyabazi abantu bakho, uyawazi umntu uba udinga ntoni Nkosi. Siza kuphambi kwakho kuyo yonke imihla sikubulela ngokwenyaniso, sicela uncede abazali bethu noodade bethu bonke Nkosi abane badinga uncedo. Sithembele kuwe Nkosi ngoku njengoba uzawukupha ngokungaphezu kokucela Nkosi. Sikunika indumo nokubongwa nozuko egameni likaYesu. Amen.